Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinere sappo e joyi lewru juin hitande 2015 sappo yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e nder maison de la presse bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo Yumar Waygalo ɓe kolliti wiide Mouktar Ben Mouktar mayi kasen wakkati jonoɗo wonoɗo yimɓele laamiɓe gooɓe to liɓitoɓe kamɓe kolliti wiide oɗo kabaru ɓe kolliti wiide ɗum wonon wakkati nde amérique faɗɗuno bomboji muɗum ɗe le cakkiti yontere nde to liɓito miccitiɗo wiide kanko Mouktar Ben Mouktar o amérique kollitino wiide neɗɗo fuu gadduɗo hoore makko hokkete jobdi hewdi ɗe hendu wakkati jooni ko wiya Mouktar Ben Mouktar Ali aduna ko haalaji kewɗi kalama ley nokko ɗon walde wonde ɗo mali huminino hono eji ɓiɓɓe adamaɓe kolliti wiide hono ɗum woni yimɓele joy en bawɗe ɓe ana kani rentinde bawɗe mumen ƴeewa yallah hono kaɓirte jihadinkoɓe ley saha leydi meɗen ndi fa hono bonanda e gatteɗi toon wakkati fuɗɗi cala ɓe kolliti wiide hankkadi yimɓele bomɓe sumbu kañi en naati to kare fur jenne to hollitan wiide wala fuu moɓe karbi toon yonki muɗum wala fuu moɓe barmin toon du ka wiyama ɓe gaɗi toon bonandaji kewɗi beete hande yimɓele ɗum honon golloɓe to kibaru yigaji leydi meɗen ndi ɓe jalti ɗum wonon toon jaati ɓe kolliti wiide ɓe derno damal ɗo handen ɓe joppi golle ley hen ɓe kolliti wiide ɓe kaja hono himmeji mabɓe ɓamirte fa ƴeewe du hono jobdiji mabɓe ɗi ɓeydirte ɗum wonon tawe daña ko jokki jobdiji mabɓe koɓe noddirta prime ko ɓe kolliti wiide wakkati joni so ni ɗum huncanaka hoore tan ɓe garan wadde ley hen murtere ko yaata balɗe tati na ko ɓuuri ɗum sakiraɓe ɗi wonno kabaruji moƴƴi ne jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade koyɗe hono foti en mbiya Mouktar Ben Mouktar mayi wakkati joni ɓe kolliti wiide ana wawi tawede o heddikika hen kasen ɗum wonon wakkati nde amérique faɗɗano bomboji muɗum ɗe to liɓito kanko Mouktar Ben Mouktar o micciteɗen wiide yo goto e hooreɓe yimɓele akmi gonnoɓe ley saha leydi meɗen ɗi ɓe kolliti wiide bonanda goɗɗo kase gannoɗo ɗum wonon to Alanzerie to nokku moɓe noddirta complexe gazier dinas wiyama kanko waɗno ɗiɗo bonandaji micciteɗen wiide amérique du holliti wiide neɗɗo fo gadduɗo hoore makko fan jogino toon jobdi hono wori Ousmane Dicko
pentagone andini Ben Mouktar anaɓe amérique sami e dow muɗum ɓe ka hokkali taƴoral mayde makko keƴaɗo haala pentagone holliti eɓe gondi e ƴewtaden no golle o wari koɓe keeɓi hen taƴoral fuu latanta ko yimɓe kumpa avioji leydi amérique bombi fulnague liby do Mouktar Ben Mouktar kañum e libinkoɓe wonduɓe makko hewɓe keddi hen oɗo gorko joƴini no hitande 2012 guɓal muɗum indiraɓe yuppoɓe ƴiƴam ley yidde ɓantude hoore mum e acmi ley feccere lewru me nde humaniɓe rende mali martinino kumpa o jeyadinke lonjitikono liby ɗo o yinno wiyande sahal fu guɓal almirabutul ngal ɓangi hitande 2013 nde yuppoɓe ƴiƴam e mouja guɓal jeyadinkoɓe nangunoɓe sahal mali latino gotum nde garalngal serval ley lewru janvier 2013 sakiɓe ko dunke e ande kolliti yo capanɗe capanɗe wona temeɗe temeɗe goni e ley guɓal Ben Mouktar ngal malinkoɓe e jeeyaɓe leydi Mauritanie ɓuuri jaalade hen
wakkati joni ɗum no walde wonde ley leydi meɗen ndi humni haqqeji ɓiɓɓe adama en ɓe kolliti wiide ɓe beltiki do hen sanne so ɗum tawama gonga kayya ka AMDA so holliti wiide wakkati joni ɗum wono hono joguiɓe bawɗe ley adunara Allah ndo ana kani rentinde bawɗe mumen ƴeewa yallah hono kaɓirte jihadinkoɓe ley saha leydi meɗen ɗi fa bonandaji gatteɗi to wakkati furɗi gotta kanko Mouktar mari ko yo hoorejo ɗum wono walde AMDA so nde keɗe Ousmane Dicko faccintini en dow
komin mbawi wiide kaw wodani aduna ley haɓugol torroɓe ɓe sa ƴeewi ko o gorko golli sahal mali ɓaɗere liby weltade tan wadani men ka ko ɓurannomen yo o nangue o hokke saria yo nden wonno ko lammi bomɓe ɓe fuu heɓante faamu so hono majjum ana wawno gollede sahal mali ɗo yoga gondi e torde yimɓe e ɗum weela men yimɓe amérique eɓe france ɓe dulla ɗoɓe goni joni yo batte nafakaji amérique torra yo ɗum waɗi so ɗum gollirani so hono majjum gollanoma sahal mali ɗum waran fewde
sakiraɓe ɗo mbawi lettirde mijoji moɗo hello amen bemal ande ngal min noddirta phase facebook ngo ɓe kolliti wiide hankken yimɓele bomɓe sumbu naati to kare fur jenne to hollitan wede wakkati joni wala fuu moɓe karbi hen yonki muɗum wala fuu moɓe barmini toon du ka ɓe gaɗi toon bonandaji ɗum wono moto ngaji gendarme en gomɓe toon ɓe hollitan wede ɗinɗo moto ngaji fuu ɓe cuumi ɗum kanko Soumaila Sangare o yo secrétaire ɗum wonon to mairie jenne to keɗe ko Ousmane Dicko faccintini en dow hen
ɗum waɗi futoro wattu 7h jemma yimɓe sukkuɓe baahe ƴuuri timisa dow motoji tatina nayyi ɓe caami e nokku gollirde gendarme en cercle jenne ɓe cuumi danki ɗoɓe corano ɗo kañum e moto ji gonnoɗi e ɓaɗagol mum fuu pati ɓen martina kumpa law na telinfina caggal mum ɓe birfiki to ɓe ƴuurito so timisa wonki fay gooti heddaki hen miɗen gondi e dartude faamu commune oodu immoto daro fa haybooɓe keewa
wakati jono be quality wir sa haledi med indian ubi to menaka to yimbe le gombe to be quality wir fa hande do be gonno do tambe goni dum wonono gube no dirtede plateforme de jaltata ngalure menaka de be quality wir le hendu dum wonono yimbe le lamu mali o kanye suro ba kon bibi mali be an kan yaade jango dum won to menaka to di kabaruji min kebi do hen wakati jono so be jehi ton rube jewan yalla hodo yimbe le menaka be buri hajed ko yaawi yimbe dum wonono gollobe suudu ministre humini non kibari yi gay le leedi med indi bete hande be jalti ton be quality wir be njoppi goldeji wakati jono be quality wi himmeji mabbe ana kaani hunchenede hoore jeweedu yalla hono jobdiji mabbe di beydirte wobbe no diri dum prime dum won ana haani ko tawe daño ko jokki ton jobdiji mabbe di kanko don secretaire general der do walde murtube gombe tombe o holiti wi wakati jono so ni be kebayle hen hono ko be kaaja ko be ngara wadde hen murtede ko buri dum sakki ke medan gotan wonno to no dirteedo amadou barikede ko halido hen
ay wala ko yaltin mi sona mi metabe tabi gila 2010 won walde ando walde humani de kawaru gollobe gollirde do kangi itete nono de walde kangi e laamu don gouvernement kaldi be kawri ben jehino grève den ay le grève be kaldi be kawri won ko be kawru domun don wiete protocole d'accord an hollisa gollo fu gondo e gollirde humani de bangal kangi an haani den ko be keb so hitande waltimo a ngal kebal wiete prime dun yaltinmi hande kama famin kebal dun darto komi gondi goto min keddoto habaade gilo do famin jeddo sembe me haadi ay so ni an heddidu so Allah jabi mi sikaka dankomi kebi
be quality wi de fa hande dun wonon yimbe le golloobe o zone buutobe laayi be quality wi de kambe ko e mabbe fa hande murter mabbe de be jalti tayle hen murter de miccite de wi de puddino do le aljumar jabbi non de do bamako do be quality wi de sina hono cioggu lebbi mabbe di dun gondi ton di tinno dun wadde ko yaawi yaawi non be quality wi de wakkati jono be quality wi le hen do be kaaja laamo hunjina dun hore fa je yalo ni meji mabbe bamirte wakkati jono dun wonon ko kambe yimbe le o zone be darni gollo ko holita wedi dun wonde wadde bonandaji jaati leyi nokku do bamako do dun wonon no go yaji di ngori le nokko ono be quality wi sa je gori yaji di kambe wutudo be dum wonono yimbe o zone be kanye kan gollude o do golle kanko jokko dum wonono merdo bamako do o litidi wakkati jona be ngadano be ngatta fufa be jayalo hono himmeji be do yimbe dum haani nangirede ko yaawi o widu be ngara jewde le hen hejoji di be kan holloji dum wonono ministre komini do no kibaru ha waluji le leedi meden di jeewa yalla hono gori yaji di mbutirte kanko no dirtede haari makanke taw kede ko barki si se faccentine do hen
pour le courage
sa jeewi titallaji kewdi naati e ley ayta gol gol yaji sabe dum fuddayi de dum hani fuddede tidallaji kewdi ana ngodi e majjun so ozone ronki yobude gollobe mudun dum woni mbutobe laawi be hala goliyaji kay hala mudun haltaki golleji di mere hani wadde le bangal laabal ozone hani darnade dum ka em fu ede andi ozone anay tidallaji mawde le bangal kebal denno jango fu so Allah jabi men garan men joddo e ministre kumani do hawaluji o e kumani do dati e kaaki laamu o fa men pied dabareji fu kandi fiede fa di tidallaji iwa andon dun kasaraji kewdi ana ngada ele wattu ndungu ko jama o saloto tabade sariyaji maadi ko tuudi mate di mahatake le sariya no lam o wirini
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sekirabe jeelo do ne le reso ngaji meden dibe quality wiide dum won nokko noddirte do joro le laamu sego ko foti imbel temed jatton jalti ton hande woni tindude be tawda e laamu mali o kalde le kawre cinnyinangal do bomako do le lewru me jabbi non du ngabbe o do golle do won baale halana ne gonde tonde wobbe do noddiri dum baale societe civile be kubbe puddi golleji mabbe dum won nokko mabbe noddirte nokkondi maako be jeyi faato kuma ndaw o wonto yambe kokki dum ton bataaki walde wonde to kay tonde be noddirte dum won association sigidia be quality wiide wakka jono be kebi ton dum wonono suudu mawdu do be kani wattudo no izin ngaji mabbe ko be kani wayltirde ton hono kulleji son de mama ton no be kulitirwi wakkati jono hon duudo suudu ko dum bahira ino ya fa emilioji chapantati enay cfa di do kulleji pukki ton kenya le hendu be kulitirwi wakkati jono dum wada hono kibaru yirwer kebe le lamu kay o jabal mudi ngardam faado buriam do be kulitirwi do wonono yimbe le marobe dabaji gobbe tobbe be ballirama tonoji ko yata temdre e chapande jenay bidje ton wakkati jono dido tonoji dum paboto dum wonon dabaji goddi ton di dabaji aji gondu to eti dalaji di cedu tampini ton sanne tagal mudi ngardam faado gawo do won yimbe le gombe le ministre yimbe le bangladesh holita wed wakkat jono be gonde sawru ton yimbe le gawo be gonde sawru didun ton mere be gonde golidin ton don yimbe le sinwa e gombe to hopital gawo to gal golidi mabbe di kambe na hani waddi ton balde tati tagal mudi ngardam faado sigaso do be kolitiw don yimbe le jado be kabaruji ko yata chapantato etaton be yuri le circle kajolo kanye e le circle sigaso le hendu holita wed wakkat jono kon faana gal o kawtal tambe jaw yalla hono kambe dum woni yimbe le jadobe kabaruji be fataa ben bay wottudo koyde mabbe hono jambe deedira wartirta le nokko tawe dum woni yimbe le jadobe kabaruji ben bay nawtirede hon le dido golleji ngabe wodo golle walde wana je yalamude no dotto non violence kany hokkindiri juude dum woni leedi almani jangal mudde garanti minirem faado se gudobe kulliti wi dum woni hono cukalel pamarel o mo yi wotol l'école aljumar jabbi non de cukalel pamarel gel be kulliti wi dum war e duubi nay yimbe le bombe sumbu kany palimo to so nanni mo le suudo hono fuddunu moddinede ton wiyama tombe jeedu sobe kirso yimo le hen wakkati joni o anda ka ngabbe dido bonandaaji ka do non police en 10e arrondissement gombe tombe an gonde wadde do hen horgol faabe pama yalla hor wadde dido bonandaaji secretaire di wonono kabaru di min jogino on do hande di ka faande kedde heda do e seeda hono andir do no yewtere meden de ana wodi